yande jona wittode emin tagui sappo jo studio kalangu habaruji e fulfulde ɗimi Oumar Dianganta o. Hande subani hano fedde golloɓe wuuro juuju noon ni ɓe naati nder murtere ko balɗe ɗiɗi ɗum ɗo ko harko ƴewata satarmaji e fa hankase mbiyen ni kulle gobo o kolli gomnati harko ƴewata fi gurnam golle mabɓe. Nonnoon ni hannde keegani mbiyen ni ministre kawjiɗo e halalumako leydi men noon ni hawri kokkoɓe kibaruji gam fantina har ko ƴewata satarma na jaccere hano gas ɗo nder leydi men Niger di. Yewtere men pindino hannde yeccata kunani ɗo sukaɓe ɓe leydi men Niger di lildaɓe leydi Mali ɓe jaaɓe jangga ɓeɓeɓe nder satarma ɗum waɗi ɓe gaɗa lumako mabɓe seɗɗa seɗɗa bandi min heeɓi ko waddanimin dow fi on ɗon. So geeji ɗiɗi kam bara noon ni sappo maayi nder hippitere hano ko jihadiste en noon ni gaɗi ñande talata noon ni far soɓɓirde leydi ndin noon ni ko ministre kawjiɗo e denako leydi Mali fantini dow AFP noon ni hano ɗum ɗo wakkati on ɓe tawannani to poste so geeji noon ni ko leydi Mali ɗum ɗo wurno hi'e hano tarkin noon ni hadde gaawo ɗum ɗo waddi bonon da on. Ministre kawjiɗo e lumako leydi Sadu Saydou noon ni hano keegal yeeso kokkoɓe habaruji o fantini ko saabi jaccere gas noon ni ko himɓe leydi Niger wonno woytoro balɗe ɗe fuu noon ni ko waddi hano satarama ɓoytari di noon ni ittol hano mum noon ni illa to ɗum ittete campagnie hano mo gender noon ni o wi laabino ɗon no tefe ko joɗɗinte gam mosolo o heɓe noon ni ɗum ɗo ko huntata han ha juuji himɓe naforoɓe e gas ɗum ɗo wakkati on ɗon ni china o fantinimin de Oumar Hammad kam fittinimin kurdu
jaccere gas keɓani nde lewru ndu fuu ley leydi Niger heɓa kena to ƴotte to campagnie moƴƴino karanjimo sender on laatiɗo walano waɗa gas sanne o campagnie gattono loreji sitarne jeetati nden ɓurta hande loreji nayyi. Yeru no Sadu Saydou ministre kawjiɗo filla lumagu on wiri keegan do cuuɗi habaru ɗi leydi ɗi fadu o saɗorman heɓani e mosola nokkuji desirɗe gam yeeso ton to ɗum jaccoa no waɗoyte no ministre on haaliri hedde campagnie kawjiɗo cottol karanji soni deppo mo Niger no hen hawrude tonuji ujunaji ɗiɗi do inɗe luuɓe ñameyɗen tan dima gas gonaɗo no waɗe e haala ka kalten ka to campagnie sorage on no heƴan no kuuje leydi ɗe to no haaliri fa hande kanko ministre kawjiɗo filla lumako on wakkati no o nodduno hokkoɓe habaru no journal Les Sahel wiri.
Golloɓe wuuro juuji noon ni fedde mabɓe ko ete snatch noon ni ɓe naati nder murtere hande nde noon ni koɓe gonɓe woytoro na ɓe tilsina hano dow hajuuji mabɓe ko huntete noon ni ɗum ɗo saɗarmaji ɗiɗo kan woni no nder mum noon ni ɓe kolli hano hoore e mabɓe noon ni illa hano lewru mars hitane duɓe ɗiɗi e sappo e jeetati noon ni nde nder majji noon ni hano moƴƴinol ɗereji mabɓe ko golloɓe noon ni ɗum ɗo fa han kasen hano joɓol jobdi noon ni inditer greffier en noon ni heɓe ko ƴaɓe noon ni ɗum ɗo wakkati on ɗon ni hoorejo kawjiɗo e kokkol habaru fedde mabɓe ɗe noon ni Boubacar Moussa Diongo kam fantini bandi min Habibou Garba.
Notre plateforme revendicative
filla murta amin de enda ni min gona min ƴama e do kulle sappo e tati nder majjedu kon ɗiɗi ɓuuri sembe ɗiɗɗe du kam wonno goo fuu min gaɗnama talki gollal ɗi koye amin ɗum ɗuna ha no tawe joddiji kessi tokkinama ɗum ɗuwajibi tawe ministére hawjide filla sariyaji kañum hawjititomi ɗum fuu ɗum ɓooyi ɗum waɗay noonni fa hande du konɗan no woodi du hono bandiraɓe amin ɗum miñiraɓe amin wiyeteɓe greffi en hooƴaɓe ɓe endan waɗi jo lebbi jeetati ni ɓe keɓani joddiji mabɓe tawi du konɗa gonati tinni neɗɗo mabɓe fuu jara nokku gon fuu hinno yaha ɓe jeeyi nokkuji mabɓe toɓe ɓe golla min anini min jaran durongo yeeso dow laabi ɗi sariyaji joƴƴini
a notre plateforme revendicative
dow fi durwi diggo e mumel gokkelde le e duniyaru ƴewtinaki no waɗe gam faame leydi di e heɓu hano jeehi jehol yeeso noon ni ɗum ɗo waɗini ko hitane duɓe ɗiɗi e sappo e jettete leydi Niger noon ni woni hano herme e sappo e nayyi noon ni toɓɓe capanɗe tati e nayyi noon ni ɗum ɗo dow herme ɗum ɗo deni ƴewama hano leydi Niger kan he ethiopie noon ni e katere kam ɓe potti hara ko ƴewta fonditol kol ɗum ɗo hara nder leyɗe hano herme e capanɗe jeetati noon ni ko duniyaru noon ni deni ƴewama far ɓangguere leyɗe men ɓaleɓe noon ni ko sahara noon ni kanɗo kam woni hano no gaɓɓeyre noon ni ɗum ɗo wakkati on ɗon ni transparency noon ni international kam fanti ɗum ɗum noon ni mamman wada horejo fedde nden ko leydi Niger noon ni o holli wiide han leydi Niger noon ni heɓay jehol yeeso saabi delle golle no hoddi ko hani waɗe Adama Dawaci kan yewtiɗi e makko.
Ici vous comparez l'indice
har filla ko dartu jeynari ko duɓinaɗe sappo e jeɗɗi wara duɓinaɗe sappo e jeetati Niger capan tati e nayyi heɓuno rawanen dow hemere hikkadu noon noon kanon woni hara filla pondol leyɗe leydi ndi yeeyi yeeso seeɗa sabu ko duuɓi naɓe sappo e jeɗɗi leydi Niger wonana hembre e sappo e jeɗɗi e dow leyɗe hembre e capanɗe jeetati. Hikka leydi ndi warayna hembre e sappo e nayyi dow leyɗe hembre e capanɗe jeetati ko fonda ɗum endam fo tawi e leydi Éthiopie kañum Équateur. Jooni noon toɓɓe ɗe kay waylaki en jii sen leydi darake nokkure worde fo ɓuytoy ton noon ɗo filla ko darte jeynaro ndi ene wajibi droit muɗum waɗe sanne yimɓe jangguine tafon seɓe jii to ɗum e ɗum waɗa e mbawi ɓe pirta joomum en caggal mum du kono yimɓe ene famadu se watta du kono toɓatto ɗum feyi laabi laamu du tokke se ɗum yiyama
et enfin c'est d'appliquer les lois.
Nder lawol gottol gol ni nder leyɗe herme e capanɗe jeetati noon ni fonditol leyɗe hano ko waɗa noon ni Danemark noon ni e Nouvelle Zélande noon ni kamɓen hano goni aranɓe noon ni har ko ƴewata durwididde e ɓim filla hano mumel gokkerdelle e duniyaru noon ni ko heɓi toɓɓe capanɗe jeetati e jeetati dow herme e capanɗe jeetati e jeɗɗi dow herme. Ɗum ɗo ni hano ƴewtinaki e koɓol jehol yeeso noon ni dow fi hano kawjaki dow keeri noon ni ɗum kam woni hoore haala noon ni nder pottal gaɗagal noon ni leydi Niger di noon ni gallu ñamay leydi Mali, Soudan, Tchad, Tunisie, Libye, Algérie ɗo nder gallu ñamay kanɗum waɗa to Sani Oumaru hoorejo kawjiɗo e hano moɓirde talki ministére hawjine e de reedu leydi men noon ni yewtiɗi e Mariama Kenda noon ni ɗum ɗo nanen ko haali
500,000 personnes
himɓe ko watti ujunaji keme joyon kayen wonko dilloto naata leydi ndi wurtoya leydi ndi to ko ɓuuri hewde fo hakkillo yimɓe wona har filla ndenagu to no hani himɓe ƴeewa lawol cellal saabu himɓeɓe koɓe dilla leyɗe enda anda ka fo ñawuji ɗi woni e mabɓe caggal mon jokka ko ɗum warɗo filla ndenagu har filla ko darto keeri tawe kayen du kono renama fawoɗi ndara sarusuji golloji ɗo filla keeri ɗi enda fo ɗum heɓa ɗum moƴƴina fawoɗan hono leyɗe jokkodira enɗa hakkude muɗum en heɓa golla gollal ngal enda
fawoɗan.
Portal gal ni waɗa kanani do ardangal mbi e ministére hawjine e reedu leydi men ko leydi men Niger di noon do gattol junngo OIM noon ni ɗum ɗo ni har ko ƴewata mbi eni habaruji ɗin noon ni hano famane yehu warta hano Sahel nder Sahel on noon ni saɗaramaji ko wawi waddugo noon ni ko woni hano hoore haala kan noon ni ɗum ɗo ko yewtewo hano yewtidi nder kenga noon ni nder université hano mo gallu ñem noon ni jewtewo Riyal noon ni puccu o hokko habaru no tefowo ande dow fi himɓe dilloɓe far ɓangel leydi Niger noon ni Omar Hamma yewtiɗi e makko.
Mi holli kulle ɗe gollumi e ley tewtewɗa ndi endan ko indorumi Libya kaman Tourey ɗum woni wiide Libye nanda hon leyɗe tubakoɓe ni endan haala hawsankore no heɓa yimɓe fo faama waɗa ko mbimi noon endan tawamane kamɓe tubakoɓeɓe kay sanaɓe paamake hon dillowamɓe ɓe kulle leyɗe men ɗe endan kam ɓuur ɗurde dow dilloɓe leyɗe men yahde leyɗe mabɓe kamɓe tubakoɓe waɗe ɓen endan so ƴewama Libye kañum wonno leydi to himɓe yahanno sanne hande nde ɗu kono bakota konuji naati e leydi ndi e kulle kulle goɗɗe haɗay fa hande himɓe no jaaha Libye ton endan sanne sanne e ley batu endan mi haali haala himɓe latiɓe artiraɓe sembe sembe yimɓe koto unaji kemi tato noon endan latiɓe du konnani ɓe garti wayna dow leydi Niger ɗo endan hew mabɓe du konna fo hono fedde wiyeten OIM kañum woni ko wartir ɗum woɓɓe garta e jibaji muɗum en gari du gala hunde fo e juuɗe
mum
wanginde saɗaramaji ɗi leydi hano mbi ndi ɓiɓɓe hano himɓe arlitte gomɓe far ɓangguere hano cellal mbi andi ɓangguere cellal e janguirɗe noon ni gaɗa ni dow hano dabareji lobbi joɗɗine ɗum waɗi hano kokkol andal ko kagal hano jeɗɗira wittine nde noon ni nder arlitte noon ni ɗum ɗo wakkati on ɗo ni kawjiɗo e sijilaji noon ni ko nafata hano himɓe wuroɓe ɓen noon ni hano wakkati on ɗo ni holli nafaka mum noon ni Touré Sangare Bachir noon ni yewtidi e Ousmane Oumaru.
Il s'agit pour nous d'identifier
tamin ɗum tawa kena andude mosolaji saɗoromaji ɗinimɓe wuuro nokkuje jiiti caɗale muɗum mosolaji keɓaɗi ɗin waɗi komin gari yiidude nimɓe wuuro ɓe ɗum ƴewta ɓen e wiide ɓe nanino min nanir saɗoromaji keɓaɗi noɓe keɓiraniɗi mosolam tefude yarda mabɓe famin tewta to horeɓe ardiɓe ɓen ndenne min golla e ɓadade horeɓe ardiɓe ɓen heɓa ballagaji waɗe far jande e cellal nimɓe sanne far filla jande nden dum jiɗana jangino kala siji ɗin capanɗe tato e joyo yaade capanɗe nayo woodi janngoɓe no hani laabi ɗin tokke heɓa janngino lobbol heɓe pelle tawaɗe nder commune uji ɗin misali Cogès kamɓen du cembin ɗine hemu nder golle ɗe
dans ses activités
kiite darnoji na bittinoji loreji e ko nandi ni en noon nokkuje kewɗe ɗi gala iɗi golle noon ni ɗum waɗi ni min jewtiɗi e hoorejo kawjiɗo e sijilaji moƴƴinol hano gallu ñemey noon ni o holli wiide hano ñañuɓe e fahankasen policiɓe kawjiɓe filla laabi ɗi noon ni no woni no dawra dabareji lobbi noon ni dow fi on ɗon ko wattani kiite ɗe nokkuje mum ɗi gol nokkuje ɗe golla noon ni Mamoudou Moctar noon ni yewtidi e Mariama Henda.
nous avons fini le dossier
min kantidi de re jawtade police ji dartodi do labi din gollobe amin ngadi hisabu mudun do nokkuje fu jide hite darnoje motaje din le gallure nyameede min kisaka min darin nokkuje burde yide den eto fuddirte do miden e gollidol hawtade e projet PGRC do dereji puddol moyintinde nokkuje to labi portata der gallure nyameede fadde hawrinde detta leyda afrika no wara miden jidi du no watta fu tabe nokkuje to labi portata gere ngattane hite darno e motaji le gallure nyameende to dum handi don fu heba
fe ressentir
miliaru gi didi e milliongiji keme tati e chapane didi e didi kan woni hano jawdi di conseil hano regional agades noni haja ko golli ditta hitane hikade noni kan he hakambe kali to portal galbe gadi noni dun do hano kantungal nyande alal del agades noni wakati on doni amu mun noni agali conseil regional on noni hano conseil regional on noni o yewtidi e bandimi anise karim
le budget pour l'exercice 2019
jawdi gollirteni ko dubu jinaaji didi e sappo e jeenay dun duudaay fotude ko dubu ujinaaji didi e sappo e jeetati dum dum ummata ko na milliard goto e millioji chapande jeedi e jeetati rawani dum wanana milliard goto e millioji chapande jeenay e didi e ujinaaji hemre e chapande nay ko dubu jinaaji didi e sappo e jeetati dum nonni dum du jawdi gollirteni ko wowa dum non jo ono wodi ko wari nadde dum kan woni milliarduji didi e millioji keme tati e ujinaaji jeenay e ko deki dum du ko jewta gattol jawdi non nokkuje den fu dum jewtana misali durgol demal nyibdiji ankayni hunde fu ko darta yaadu yeso jawdi gollirteni ko dubu jinaaji didi e sappo e jeetati dum dum buytama gambade jidale no woda min jeewi ko nangate dum min beltaki e mum ba sedda
na pa satisfaction
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
ñande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joy e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joy mintaji noga e jeddi hausankore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapande joy e jeddi kerol jeddire nde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yaadu leydi niger
ko wattani sukaɓe école kamɓe hano keme tato ɓe leydi men Niger ɗi jaaɓe hano leydi Mali nonni université nonni feere feereji ɗum ɗo université goto on no amma jandeji feere feereji kamɓe gonɓe gaɗa nonni hano mbiyani sukaɓe ni sukaɓe noon ko gomnati hoƴi teddirka mabɓe hara ko ƴewata jobdi hano ceede école mabɓe nonni ɓe gonɓe gaɗa lumako mabɓe seɗɗa seɗɗa ko wattani koɓe keɓa koɓe nafori nonni ɗum ɗo ko watta hano layre ko gomnati on watti nder joɓol ceede mabɓe e fa hankase mbiyen ni woɓɓe ɗo hano saɗarma o kan waɗi ɗum ɓe naati nder mum nonni nde wakkati on ɗon bandimi rukka yetto Abdourahman nonni o waddani min hano bi'en ni ko ƴewata fi o nonni illa leydi Mali Bamako
nder leydi Mali jangoɓe ɓiɓɓe leydi Niger yaaɓe ton gam batte jango fu jangatana ni cawro himɓe ɗum on loctoraku na filla demal e durgol naadu kondan andal jaman on endam eɓe gaɗa ko watta keme taton tawaɓe ton endan o yoga mabɓe no yoɓene yoga mabɓe do seeni itti yoɓani koye muɗum en nenne ɓe gonnanta yoɓanta ɓeydu konda eɗo latini saɗorma mawɗo sanne saabu se ɓe joɓa ceede jande se ɓe joɓa ceede cuuɗi du kondan koɓe keɓa toɓe jooɗi Aminu Mukhtar Ali tawa ton endan no janga loctoraku kanko wondu fa hande hoorejo awurtere jangoɓe l'école ɓe Niger tawaɓe Mali
miɗen godi ceede jande rawani ko nildaka fa hande ndenne fi on no hulƴini gam min gala bawɗo ko durwata hokkoɓe habaruji min golliditto e mum ko ɓoyay ɗum mawɗo bureau joɗanigo keso waddama min tefi gollido lobgol hakkunde amin e makko nomin jangoɓe keme tattono waɗoɓe jande dow demal hemre e sappo e jeegom ɓe jande lokotoraku e golle formasi hemre miɗen godi ɓe jande ande kese e jamani
science technique
Hamsa Mustafa duɓ makko jeegon ni endan nder leydi Mali omo janga hitande fu saro makko yoɓantanamo na ujunaji chapanɗe jeegon o wiidu konnan saɗorma no woodi sanne
duuɓi an jeegoni miɗe janga mi i tiɗirka mi i koyirnam saroɓe an kam woni e joɓanaka jangowo fu tawaɗo ɗo sey leydi gon ƴuwi seyde yoɓi hitande fu ujunaji chapanɗe jeego iɗum tiɗi sanne jangoɓe tinno no waɗa cottol basin
Mohammad Faisal duɓ mum jeɗɗini ni enno janga har fila ko dart loktoraku alla e rafi tawede le ciudi to jangirto enda tila e makko seyde o yey o luboyi suudu le wuro o wona wada golleji jamma fu le loktoroje gambato heba seeda kalay
le loi le minimum
cede luwaki pamarde woni ujunaji tati yade ujunaji sappo e joy ngurdan tonno tiidi sengonga de goji go mi do ara golloy golloy seeda e kintinol golle dem hebi kemi didi ma ujunere mi wada muradu jian gina
faande mamadu o wi no hani laamu leydi niger yewa watta jawdi ba heba nyiba suudu to jangobe lekol be leydi niger hetto to jodi ga heba wada jande mu dun en no wodiri
do ni min danata habaruji mi e fulfulde sede lamdo holli min jango kirten to jahirti.